Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13. Abafilisitiya bazinukwa Abisirayeli. Sawuli ubwo yimaga yari amaze imyaka 30 kandi amara imyaka 2 ku ngoma mu Isirayeli. Bukeye Sawuli yitoraniriza abantu mu Bisirayeli 300, muri abo 200 byabanaga na Sawuli i Mikimashi no ku musozi w'i Beteli, abandi 1000 babanaga na Yonatani i Gibeya y'i Bubenyamini. Rubanda rusigaye ararusezerera umuntu wese ajya mu rugo rwe. Bukeye Yonatani anesha abanyagihome cy'Abafilisitiya kigeba, Abafilisitiya barabyumva. Hanyuma Sawuli avugisha ihembe mu gihugu cyose kugira ngo Abaheburayo babyumve. Abisirayeli bose bumva bavuga ko Sawuli yanesheje abanyagihome cy'Abafilisitiya kandi ko Abafilisitiya bazinutswe Abisirayeli. Abantu bateranira i Gilugali bakurikira Sawuli. Nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisirayeli. Bari bafite amagare inzovu 6 n'abagendera ku mafarashi 600 n'abantu bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi, barazamuka bagandika imikimashi iburengerazuba bw'i Betaven. Abisirayeli babonye ko bari mu kaga kandi ko abantu bashumbirijwe, bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo. Kandi bamwe mu Baheburayo bari bambutse Yorodani bajya mu gihugu cy'i Gadi n'i Galeyadi, ariko Sawuli we yari akiri i Gilugali. Abantu bose bamukurikira bahinda umushitsi. Ubwira bwa Sawuli. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugali, abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Ahera ko atamba igitambo cyoswa, akimara gutamba Samweli baraje. Maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira imikimashi, bituma nibwira nti, ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanuka i Gilugali bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka bakomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uw'umutima w'ushaka, kandi ni Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Nuko Samweli arahaguruka ava i Gilugali ajya i Gibeya y'i Bubenyamini. Sawuli ahera ko abara abantu bari kumwe nawe baba nka 600. Maze Sawuli n'umuhungu we Yonatani n'abari kumwe nabo bicara i Geba y'i Bubenyamini, ariko Abafilisitiya bagerereza i Mikimashi. Bukeye abanyazi b'Abafilisitiya bava mu rugerero rwabo bica imitwe 3, umutwe umwe unyura mu nzira ijya mu Ofura mu gihugu cya Shuwari, undi mutwe unyura mu nzira ijya i Betihoroni, uwundi mu nzira yo mu rugabano rw'impinga rwitegeye igikombe cya Seboyimu cyerekeye mu butayu. Abisirayeli bakeneye intwaro zo kurwanisha. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati, tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'imikimashi.